wuti omanyi Zesalina mitwalo nandirese mama Omukwano gwa nyabo gwe wafuna Cha kutwala chaliti Imukwano wabati Walinga musanyu Ate wandaga kunyiga Watambula mpola Newalaga
Twalino mukwano ne kufa Mazimo mukwano muzimu Kubana kwa kala
Kuu
Twalino mukwano ne kufa